Simu yangu chambua, naenda kwenye message kagua. Fika pale insta ingia DM, bila nataka jiachie. Huyu wa kipara ni yule BN wa sauti soul. Huyu hapa ni Uda, nataka meeting, lakini simu zake mimi sishiki. Na kuomba babe usini hukumu, oh no. Baby mistaki simu inikosanishe mina wewe. Staki simu inigombanishe mina wewe. Baby mistaki simu inikosanishe mina wewe. Staki simu inigombanishe mina wewe. Sambona unanuna, baby, baby. Roho yangu ni ya kwako,
zako kwa amani utapenda. Kipata mpenzi mdegezi, mbembeleze kisha umbebebe. Masaibu ya simu ile nyenge, mtapenda na milele. Kipata mpenzi mdegezi, mbembeleze kisha umbebebe. Masaibu ya simu ile nyenge, mtapenda na milele.
Hey baby mista kisimu inikosanishe mina wewe. Kisimu inigombanishe mina wewe. Baby mista kisimu inikosanishe mina wewe. Sta kisimu inigombanishe mina wewe. Sambona unanuna, baby. Roho yangu ni ya kwako, baby. Sipendi ukinuna, baby. Wendo wangu kichuna.